ezenzela naye kakhulu ibiza nge-social engagement approach. La sithi khona ma-social engagement facilitation. Before any project noma kwenzekeni, uhulumeni noma inkampani noma ma-private sector ayiqale i-engage abantu kuqala. Zisebenzeleke kakhulu nezinkampani eyiningi lapho sekeze ngadevelopa nje ngisho nelokho. I do have a company called ibiza ku-Association of Social Engagement Facilitators. It's a regulatory body, your social facilitator. Because I identified a gap lapho kufanele na umuntu abona khona ukuthi nje baningi abantu abasetshenziswa kwezo-social facilitator uma kuzokwakhiwa umgwaqo, kuzokwakhiwa local housing ney'nkampani zizokwakha into ethize ukuthi acommunicate nemphakathi. But-ke labo bantu thola ukuthi-ke